Manriki toka Congo.
Kokoriko Production.
Manriki toka Congo.
Yeah man,
akia Mungu na usongo. Yeah, mzunga bila nyasi, bila nyasi. Mire rani kwa pasa, wanazima nyota, tuchoke machizi. Bili tuonekane kama tumefizi. Lakini Mungu anabari.
Come on.
Lakini Mungu anabari.
Yeah.
Sasa tupo afa, atuchapi lafa. Nimesema mengi kama vile benji. Nitaka kunishusha Manriki nikawajua. I love a mirror run, popote ndapo kwenda ndai wakilisha mire.
Songa mbele.
I love a mirror run, popote ndapo kwenda ndai wakilisha mire.
Endiam,
wanazani nitakiri. Eti kwamba wanatisha. 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 Wanazani nitakiri. Wanazani nitakiri. Eti kwamba wanatisha. Iko wazi, iko wazi. Club tunabei. Na maniga kibao. Toto za kutosha, paka utachoka. Zuko kipanda, tunaruka tumakwanja. Freestyle, hapa ni kama dawa. Nipendekeze, mzuka ushapanda. Mzuka ushapanda. Wanazani nitakiri. Eti kwamba wanatisha. 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 Wanazani nitakiri. Eti kwamba wanatisha.
Ya Manriki hapa. Mirror Run City. Endi ya mtu kaza moyo mpaka kilima hewa Cairo. Endi ya mtu kwa fasi, endi ya mtu maskani. Tawa sekondari kama kawa nini, au sio? Tunajirusha tu, au sio? Yeah.
Kokoriko Production.